bei ya balozi mtruu pia nayo ni true. Enjoy your balozi at 190 Kenya shillings for the bottle and 230 Kenya shillings for the can. Unaweza pia order at ke.thebar.com. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Balozi is not for sale to persons under the age of 18 years.
Wamenyosha mikono Signora Mazai, mkelo mishono Nataki nuna, inapendeza midomo Suti nadai, kabambe kwa promo Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Hara dunia Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Hara dunia Hey, hey, hey Iwe Pojo Iwe Hey, hey, hey Iwe Pojo Iwe Mami, mami Unanikosha roho Zile nje ndani Ulichona joo Kama tuende juve Tuka zuge zuge Na mbugani Tone koboko Nimbetezi Kwa isi ya kundekezana Taratibu iko kimoko Kama tupo magurako Mujeredi Ugundi miziki gusana Kwa wambi ya mbongila do Wajo jinyunge Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Ratunia Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Ratunia Iwe